To remind them dead with the future plan.
Sonic Records.
Take time, so cast. Sana kwani se kumbula. So cast. Sana kwani se lotua. Satana na wachinga. Kuwa ikila zopinga. Toka, toka. Mucha kuona vision analina. Nangula kukuta ndi jifai. Mankafuno manga nyumba ndi chikai. Amaya, amaya. Kuti uone nyumba na yambaya. Ukozo wana kuti brana narina. Soka yo sana puzise mwanai. Amaya, amaya. Toka, sana kwani se kumbula. Toka, sana kwani se lotua. Satana na wachinga. Kuwa ikila zopinga. Toka, toka. Anamwari ya kupito business. Kujozi panguzi. Ditafa ina ndikangu kisa misozi. Anasia na juni yondiozi. Maplani hausi anapanga pozi. Si inateki inga kale imozi. Ine misozi. Yeah, their ambition ndikozi. Ale ndia na limozi. Toka, sana kwani se kumbula. Toka, sana kwani se lotua. Satana na wachinga. Kuwa ikila zopinga. Toka, toka.
Yeah, me thanks them girl. To remind them dead with the future plan. Me thanks them girl. Yeah, alright. Everybody dead with the future plan. Sana kwani se kumbula. Toka, sana kwani se lotula. Satana na wachinga. Kuwa ikila zopinga.